nzuri kama upendo. Hakuna hali nzuri kama vitendo. Unijali hata nikiwa sina, ile hali hata bila jina.
Kila nikiwaza unanifanya mimi nikose na kosara. Kwa vile nakudata unanifanya niwe mnyonge na naumia roho. Nakuwaza bila wewe sina tabasamu. Nakugonza bila wewe sina tabasamu. Nakudata data natamani ila moyo wangu unasita. Nachowaza waza mtaona jena moyo umejificha. Nyumira nyumira yote sababu ya pendo lako. Nyumira nyumira hakika kwako nimesetu. Kong komera ndani kwa ndani ni komere.
Wende kao unanipenda kuliko na vudhani. Mano unofia kutendo na nsishio kutamani. Unaitaji faraja na kuenda faraga pia. So itaji darasa ilivyo na kuzimia. Misa mini kupeki yangu na we wamini. Jio na sunopendo wangu. Nipe na fashion zuri ya moyo wako. None fahari tumi niwe wako. Tuende mbali ani kila dina. Mida flani mida mida midnight. Moyo wako, moyo wako, moyo wako.
Nyumira, nyumira, yote sababu ya pendo lako. Nyumira, nyumira, hakika kwako nimesetu. Kong komera, ndani kwa ndani ni komere. Baby komera, ndani kwa ndani ni komere. Show me what you got, show me what you got, show me what you got.
Show me what you got now.
Give me what you got, give me what you got, give me what you got.
Give me what you got now.
Show me what you got, show me what you got, show me what you got.
Show me what you got now.
Give me what you got, give me what you got, give me what you got.
Give me what you got now.
Nyumira, nyumira, yote sababu ya pendo lako. Nyumira, nyumira, hakika kwako nimesetu. Kong komera, ndani kwa ndani ni komere. Baby komera, ndani kwa ndani ni komere.
Realness, realness.
Nyumira, nyumira, yote sababu ya pendo lako. Nyumira, nyumira, hakika kwako nimesetu. Kong komera, ndani kwa ndani ni komere. Baby komera, ndani kwa ndani ni komere.